Washington. Aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa walwal ka muujiyey arrimaha militari ee isa soo taraya ee dalka Ethiopia in ay garbiyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda socda. Warbixin ay V O E da arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Diblomaasiga sare ee Maraykanka ayaa sheegay salaasadii inuu ka warwarsan yahay arrimaha militari ee isa soo taraya ee dalka Ethiopia inay meesha ka saaraan dadaalada lagu joojinayo kororka khilaafka dhiiggu ku taatay ee sanad jirsaday ee dalkaasi, isagoo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu ka soo noqday safar uu ku tegay Ethiopia. Ayaa ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feldman uu sheegay in isaga iyo diblomaasiyiin kale ay isku dayayeen in ay ka midho dhaliyaan dejinta xiisadda iyo weliba xabad joojin dhex marta dowladda federaalka Ethiopia iyo xoogaga ay hogaaminayaan TPLF. TPLF ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay yihiin ciidamada difaaca Tigray ee loo soo gaabiyo TDF, halka dowladda federaalka ahina ay TPLF ku astaysay ur argagixiso. Feldman ayaa sheegay in wadaxaajoodyadu ay sameeyeen horumar, balse waxa uu yuqiinsaday in labada dhinacba ay weli u hanqaltaagayaan isku horimaad iyo doora. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa warbaahinta bulshada ku shaaciyay Isniintii inuu tegayay furinta hore ee dagaalka si uu hogaamiyo ciidamada, isagoo u soo jeediyay muwaadiniintana inay ku soo biiraan. Intaasi kadib, xoogaga TPLF ay hogaaminayaan oo u soo siqayay dhinaca koonfureed ee caasimadda Addis ayaa lagu waramay Isniintii inay qabsadeen meel 220 kilomitir u jirta magaalada. Salaasadiina Feldman ayaa ku booriyay labada dhinacba in ay dib uga noqdaan dagaal sii xoogaysta, waxaana uu sheegay kadib in ka badan sannad oo la dagaalamayay islamarkaana kumanaan ay ku waxyeeloobeen, dad kalena ay ka barakaceen dagaalka inay caddahay in milatarigu aanu xalahayn. Feldman ayaa sheegay in hogaamiyaasha Tigraygu ay u sheegeen in muhiimadooda ahayd inay jebiyaan xayiraadda gargaarka bini'aadamnimeed dowladda Ethiopia ay ku soo rogtay ee Tigray tan iyo bishii Julaay. Waxaana uu sheegay in Abiy uu doonayo in xoogaga fallaagadu ay dib ugu ruqaansadaan Tigray, islamarkaana ay ka tagaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Amxaarada iyo Canfarta. Feldman ayaa sheegay in Maraykanku aanu dhinaca raacin khilaafka, balse waxa uu intaasi sii raaciyay in Maraykanku uu ka soo horjeeday in xoogaga Tigraygu ay ku soo durkaan caasimadda. Waxaana uu yidhi, waxa aan rabaa in aan caddeeyo inaanu xaqiiqatan ka soo horjeednay in TPLF ay ku cabsi geliso Addis inay xanibayaan jid ka taga Jabuuti ama ay ku hanjabaan Addis inay dhab ahaan soo gelayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, wariyaha V O E da oo inoo soo koobayay warbixin ay V O E ka qortay xaaladda dalka Ethiopia.